Imwumva na ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda na FM 93 n'ibice bitatu Ikarongi. Mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Burundi kandi ijwi rya Amerika mwayumvira ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Muri Uganda ni kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 Ikisoro. Tukutsa kandi ko mwanasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet www.radioatvewa.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma hari Peter Handry afatanije na Nadia Taha. Mukanyu rwakire telefone zanyu muri iki kiganiro, ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritwe buri munsi saa 10. Nchote z'ijwi rya Amerika nongeye kubaha ikaze mwese kuri radio yanyu. Uyu munsi turaganira ibijyanye no kongerera agaciro igihingwa kiboneka ahantu hose mu Rwanda no mu Burundi ndetse no mu bindi bihugu mwe abatwumva muherereyemo. Icyo gihingwa rero ndibaza ko mwaba mwagifinduye ni ikijumba. Abakunzi b'ikijumba rero turabaramukije, mube hafi. Ariko nawe waba udakunda ikijumba, ikaze, ndakeka ko iki kiganiro kijya kurangira wisubiyeho. Abakunda ibijumba rero ntimugire ngo bizaba bikeya, ntimugire impungenge ko umubare w'abakunze babyo niwiyongera bizagabanuka. Oya rwose, ababihinga, ababitubura ndetse n'ababyongerera agaciro barahari. Nk'uko mubizi mu kiganiro muri Isanga, tubazanira inzobere mu bintu bitandukanye kugira ngo muganire. Uyu munsi twabatumiriye Bwana Jean-Marie Vianney Habumuremyi, ari mu Rwanda yongerera ikijumba agaciro. Muri hafi rero muganire nawe, aherutse no guhabwa igihembo cya mbere mwe muri kagurisha ryateguwe na Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mu Rwanda. Muduhe nomero zanyu rero tubahamagare, mubaze cyangwa mutange ibitekerezo, ikiganiro ni icyanyu. Abamaze kuziduha kuri Facebook mwakoze cyane, abandi namwe mwifuza ijambo, nomero zanyu turazitegereje. Reka rero twakire umutumirwa wacu Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Muraho neza, murakomeye.
Muraho neza.
Mbanje kugushimira rero uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo, ikaze.
Murakoze kandi ndabashimiye ku bw'umwanya mumpaye kugira ngo nganire namwe ku gihingwa cy'ibijumba.
Yego, turabizi ko ugikunda cyane kandi natwe ushaka ko kituryohera. Mu gutangira ariko nagira ngo mbanze nguhe akanya wibwira abatwumva.
Nk'uko mwabivuze, iyo twahumurije Jean-Marie Vianney, ndi mu gihugu cy'u Rwanda, nkorera mu karere ka Rwamagana, ndi umuyobozi mukuru wa kampani witwa Ikijumba One Stop Shop. Urakoze.
Ye, urakoze cyane. Ikijumba One Stop Shop. Hanyuma rero utubwire, uratwibwiye noneho tubwire uko igitekerezo cyo gukora ibintu bitandukanye mu bijumba ari nabyo mugurisha, ndibaza aho ngaho kuri icyo kigo cyanyu Ikijumba One Stop Shop, igitekerezo cyakujemo gute, cyakujemo ryari?
Igitekerezo kimaze igihe kinini, twatangiye igitekerezo kugira ngo tuyihe, cyaje mu mwaka w'2024. Twatangiye dukorana n'ibigo by'amashuri, ibintu muri bijumba ariko kandi cyangwa kandi n'ubundi n'ibindi bigo bidusaba ko ibi bijumba twabanje gukora ibintu bitatse kaya kadenge tukurikizaho kuri bijumbi tukurikizaho ikora ibiganiro zabo ikorera mu buryo kigali kinini ubu twaje kubikoraho twaje guhura twaje guhura n'imbere mu buhinzi abantu bakoraga muri byari ariyo rabuye ubu ngubu harimo umugabo bita Ndirigende wari uhagarariye ibijumba impamvu batugezeho ni uko babonaga ko tubihinga cyane kubera kujya mu bigo by'amashuri byabihingaga cyane kurusha abandi bantu bose ndetse byigisha n'abandi bava kubihinga nyuma rero bari kubyigisha bayigisha ubuhinzi bushaka kubihinga n'ibindi kubera ko hari hari abahinzi benshi kuko ibijumba byabaye byinshi nuko twaruganiye ikitwara kode defense twagiye mu bitero by'igihugu muri 2006 barakunze buri gihe ndetse nta wundi ikintu ibijumba azakora buri gihe cy'imyaka itanu ibi ntabwo umushinga ubaza ko nzatunganya ibijumba akiyongerera agaciro ariko mu kuri imbaraga nari mfite ntabwo byashoboraga kuba byareka zibikora ariko yumvaga byaramaze kumenya ko ari igihe umuntu akoraga wifana nyuma rero byarangiye muri bibiri muri 2012
reka tuze gukomeza kubiganiraho neza. Ijwi ryawe rirushaho kumvikana, ndumva harimo akabazo, sinzi niba twakoresha ya nomero yindi yawe cyangwa niba kubavunja tugaguhamagara kuri iyi ngiyi. Zombi zirakora. Baraguhamagara. Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri Isanga nk'uko mubimenyereye kuri iyi saha kuva saa kumi kugeza saa kumi n'imwe. Ni ikiganiro muri Isanga aho tubatumirira inzobere, impuguke mu bintu bitandukanye cyangwa se abantu ubwabo bifuza gusangira ubumenyi ndetse n'inama n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Ikiganiro cy'uyu munsi rero turavuga ku kijumba, ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Turi kumwe n'umuntu wahawe igihembo giheruka mu byerekeranye n'ubuhinzi n'ubworozi. Hari imurikagurisha riherutse kubera i Kigali, nibwo yabonyemo icyo gihembo cya mbere ku rwego rw'igihugu. Akaba yitwa Jean-Marie Vianney Habumuremyi. Turongera tumuhamagare, turimo kumuhamagara kugira ngo yongere agaruke ku murongo wa telefone. Yari yatangiye kutubwira uko yatekereje kujya muri ibyo bikorwa byo kongerera agaciro ikijumba. Mu kanya rero turatumubazaniye yongere abaganirire, namwe mube hafi mumubaze ibitekerezo, mumubaze ibibazo, mutange inama n'ibitekerezo, kuko aho muri hose natwe turabize ko mufite ibijumba, muhinga ibijumba cyangwa se murabihaha, kandi ibijumba bikundwa na benshi nk'uko bamwe mwamaze kubitwandikira kuri Facebook mutubwira muti ibijumba biraryoha. Turamufite rero, yagarutse ku murongo. Jean-Marie Vianney, sinzi niba noneho twumvikana neza.
Ubu turumvikana neza.
Yego.
Turabumva
noneho birushije uko byari bimeze mbere. Mwavuga muri makeya icyo mwari mumaze kutubwira mu bijyanye n'ukuntu igitekerezo cyabajemo muri makeya.
Igitekerezo uko cyaje byatangiye n'ibindi bivugwa bisanzwe mu cyaro, ariko uko mbihinga cyane ni kuba mu isoko ry'ipfuye ishuri bitaga Sika Karere muri Gicumbi Rwamagana. Ibindi bijumba njya mbagemurira, nyuma nza kubona n'ibindi bigo bikeneye ko mbigemurira. Uko nagiye mbikoraho cyane niko nagiye numva mbikunze, nubwo hari haciyeho igihe byitwa Rugabire, byitwa Rokodese, abantu bagenda mu isoko bagataha. Mu makuru yari mfite ni uko abantu bambwiye ko ikintu ushaka gukoraho bikaba kuba gihari bikinshi kugira ngo utazagikoraho ukabibura. Ngerere ni manaje kuhura ni ngevere zo mburi rabo Gani kwa zogu shaka shati Ali momu za uweka ndiri weha Ali ushinike programu yi zonga Labu ya uzana la vishuwe Ala yudish Ali kwenye maiko yudisha na ande nejie shaka Uwende kwa yudisha jema eno Kwenye vigie Kwa mburi vizili nakane Kujiza mburi vizili makumi vizili nakaziri Narima ziku za kinu Uganda Utungani vizomba Muri make igitekerezo nuko cyaje.
Ye uti baranyigisha bakwigishije iki bakwigishaga ikijumba uburyo gihingwa nibiki bakwigishaga mbere yo kutangira n'urwo ruganda.
Ya mbere nandi nuko nahinga ibijumba nari hinga bisanzwe kandi nyinga n'imbuto bisanzwe mu gitoroke.
Mhm.
Baba ngikwigisha uburyo ushobora guhinga ukabona imbuto nziza.
Mhm.
Bakurikizaho kunyigisha uburyo ushobora guhinga ukabona umusaruro mwinshi ku bijumba ibyo byose bihura n'uburyo numvaga nanjye mbikunda noneho barangije banyigisha uburyo ushobora gukora processing ukongerera agaciro ikijumba ugakuramo ifarini ugakora pire ugakuramo ibindi bintu bindi bisanzwe biva mu ifarini.
None se ko nabonye amashusho agaragaza nayabonye amashusho agaragaza ibyo mukoramo ariko ni kuki mwahisemo ikijumba kiriya gisa imbere na karoti?
Impamvu yatumye rero gihitamo kiriya kijumba gisa na karoti iyo yari imbuto nshya iye kandi tuyipimishe dusanga ikungahaye kuri vitamini A urugero ruri hejuru turavuga rero ko biri kose nubwo abantu barya ibijumba ariko barya ibijumba bitandukanye ikeneye kugira ngo abantu ntibaryemo ibijumba n'izo vitamine zibonemo ubuzima bugende neza niyo mpamvu twahisemo gukoresha ikijumba gisa na karoti.
Bivuze ko n'ibijumba bindi nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora biriya bijumba bisa n'umweru cyangwa bisa n'umuhondo imbere nabyo bishobora kuvamo ibyo mukora muri kiriya kijumba gisa n'umakaroti?
Nabyo bivamo kubera ko mu bihe byashize iriya mbuto itaraba nyinshi twagerageje kujya tubikoresha ariko kubera ko twagerageje gushaka n'imbuto turutubura kugira ngo bahimbuto bahingire nitwe tuzaba mu gihe tugakora ibya bijumba. Ubu rero n'ibijumba bisanzwe birashoboka ariko twebwe twibanda cyane kuri biriya iri karotene.
Ye reka rero tujye ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi rya Amerika bifuza kugira icyo babaza cyangwa se bavuga muri iki kiganiro. Gusa bambwiye ko telefone zo mu Rwanda zirimo kugorana ariko reka twakire Izere Gadson. Wiriwe neza?
Hello?
Wiriwe?
Wiriwe.
Urahagana hehe?
Yego, ni kwa Damirembe mu Rwanda.
Uri mu Rwanda, yego. Ahagana hehe? No, ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo? Arakumva.
Hello?
Arakumva mubaze.
Ariko kigeramo mu Rwanda ugasanga nk'ikijumba kirimo kiragura amafaranga makeya ariko iyo urubyiruko twagiraga duhereze idea wenda ari uburyo twakoresha se muri iyi kontasitare ibintu bavuga integration kuba wafata ikintu ukagihunika wenda ukagahitisha mu gihe kizaza ariko muri make twareba ugasangikije mu buryo ntabwo gifite uburyo wakibika nabwo tukaba na kwizera naho ikijumba gishobora kuba ugasanga kirahenze iyo kizere kirimo
ikijumba
turimo umuntu ashobora kuba yakora wenda akakibika kikaba cyakoreshwa mu buryo burambye igihe kinini haba kugicisha muri indasiri kikaba yagikogira inshinga akamutuba ari gusoma umuntu ashobora gukibika.
Ntabwo nzi niba nabashije gusobanukirwa neza ikibazo cyawe. Zamariha waba wacyumvise? Wowe ndibaza nibazize ko ari ushaka kumenya uburyo bwo kubika ikijumba kugira ngo kimare igihe kirekire.
Nabanje kuvuga ko hari igihe gihe makeya kandi hari n'igihe gishobora kubura niba gishobora kubika bikamara igihe kirekire. Nubwo hari sisiteme dufite ushobora kubikamo ibijumba bikamara igihe kirekire ariko ni sisiteme ihenze cyane kubera ko twamaze kubona ko ari ubu tuvugana turimo kwitegura kugura, twamaze kugura imashini nini zishobora gutunganya ibijumba
tukabigika mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ifatine yabyo tukayibika igihe ibijumba bitenze tukaba tuyifite. Ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwo gukata ibijumba mutungu duke tukabyumisha. Twaguze imashini z'ibitaraya zumisha, ubundi tuzajya tubyumisha tukabibika mu mifuka byumye, uburyo muri ya mezi tudafite ibijumba tudashobora kubirya byose.
Wasobanukiwe Zere? Urakoze cyane. Jamari, uti ibijumba mushobora kubyumisha bikabasha kumara igihe. Iyo mubyumishije mushobora kuzabisya cyangwa abantu bashobora kubikoresha uko nguko byumye.
Uburyo bwo kubyumisha ikintu biduha ni uburyo bwo gushaka ya farini n'ubundi, ariko kubirya bisanzwe hari ubundi buryo bakora ukabibikamo ari bibisi, ariko ni uburyo buri muntu wese adashobora gukora kubera ko ni uburyo buhenze. Uburyo bwo gucukura umwobo ugashyiramo umucanga n'ejuru ugashyiraho undi mucanga maze gushyiramo ibijumba, ubwo ni uburyo bushoboka ku buryo ushobora kubika ibijumba ntibigire ikibazo mu gihe nibura cy'amezi ane.
Aha b'umucanga ariko ndumva bitagwa.
Iyo ni sisteme dushobora kwigisha abantu kuko twaregerageje tuyikoraho, tuzagerageza kujya tubyigisha abantu kugira ngo babimenye, noneho babimenye uburyo babika ibijumba bashobora gukoresha mu gihe cy'amezi nk'abiri cyangwa atatu.
Nuko nibyo nari ngiye kuvuga, n'ubwo umusenyi aho uri abantu bashobora kubyiga bakabikoresha, ibijumba ntibibapfire ubusa cyane cyane aho byera ari byinshi. Turacyarimo gushaka abakunzi b'ijwi rya Amerika ku mirongo ya telefone, igomba kuba yabaye ibamba, ariko mu kanya buriya turaza gukomeza tuvugane nabo. Mu kanya watubwiraga ibijyanye n'abahinzi, uburyo mukorana n'abahinzi mubaha imbuto hanyuma mukabagurira ibijumba, mubona bihagaze gute? Babaha ibijumba bihagije cyangwa haracyarimo ikibazo?
Uyu munsi abantu bari bafite impungenge zo kumva ko yahinga ibijumba, kubera ko inshuro nyinshi bagiye babigenga ntibigurugure bikabura isoko, bakagera ku rwego babimena mu isoko bagataha. Ariko twagiye turemamo abantu icyizere, kubera ko umuntu yagiye kubihinga akavuga ati none se ni iki kinyemeza ko rero uzabikora, tukamubwira ko twe twemera guha amasezerano umuhinzi mu gihe ari tayari guhinga, tukamuha amasezerano yuko ibijumba byose azeza tuzabimugurira. Kandi twagiye tubigerageza, icyo ni kimwe mu bintu byari mu cyizere mu buhinzi, ku buryo baza bose badufite impungenge.
Ubwo se umuhinzi ahinze ko n'ibihe nabyo bishobora kugira kugira ingaruka ku buhinzi, ahinze hakaza bikeya cyangwa bitoya mutishimiye, nkabigenza gute? Nabyo murabyakira mukabikora mukabikoresha?
Hari abo twagiye tugerageza kandi ugasanga izo kese kuko nk'uko bivuze birabaye, ugasanga bagenda byeze neza, ariko hari bamwe bitera neza bitewe n'uko atabikurikiranye. Ikindi hari igihe imvura ishobora kutagwa, imvura itaguye ntabwo wamubaza ngo ufite amabiro kandi ntabwo uhaye imigozi kandi ntabwo ubireba. Kubera ko dufite abagoronome bashinzwe gukurikirana abahinzi, bakagera ku bahinzi bakamenya umurima w'umuntu, bakamenya ikiburamo, bakamwigisha, bakamwereka icyo gukora. Kubera iyo mpamvu rero nta muhinzi ugira n'ikibazo nawe, kubera ko abagoronome bacu baba babagezeho.
Reka dusubire ku murongo wa telefone, noneho twakire Tuyisenge Théogène. Uranyumva?
Ubu ndabumva.
Wiriwe urahagana hehe?
Aha ndi Rubavu.
Uri Rubavu, yego. Ufite ikibazo, igitekerezo?
Hari ikibazo. Umuntu nabonye bivuga ko hari uko ibijumba byaje ibisaruro abyongere umusaruro, ariko hano dufite ikibazo cy'ibijumba. Ibijumba byabuze isoko, abahinzi turimo bimwe biragurira mu mirima, ibindi turagurisha make.
Hari aho ugeze biracika Théogène, ariko wari uvuze ko ibijumba mubifite ari byinshi, bimwe biborera mu mirima umufite ikibazo cy'isoko. Icyo ushaka kuvuga?
Ikibazo cy'isoko.
Yego.
Yego.
Zamari wamubwira iki?
Ikintu namubwira uyu munsi ndemeza neza ko hari abahinzi benshi bafite ibijumba, ariko ubwo mukerekezo turimo uyu munsi ibijumba turabikeneye. Nko mu muri Rubavu rero buriya yaduha telefone ziwe ngiye kuzamuhamagara nkamuhuza n'ushinzwe kugura ibijumba, ibyo bijumba bafite tukabigurira nta kibazo, turi tayari.
Bivuze ko ibijumba mukoresha biva mu Rwanda hose, ntabwo ari mu gace mukoreramo konyine?
Ntabwo ari mu gace dukoreramo gusa, dukorana n'intara zose. Usibye n'uri Rubavu, hari abandi bahinzi bari Rubavu kugira ngo dufite abahinzi bagera hafi nko na babiri bahinga kandi imirima minini, ndetse batubura n'imbuto, za mbuto batubuye tugiye kuzifata tukamushyira abandi bahinzi. Abahinzi turahaba bafite Rubavu rwose, hariya bita mu Rugerero barahari, hariya bita kuri Mahoko hari abahinzi bahari, urumva hose barahari. Ubwo nawe rero nuko tutamumenye ngo tumenye ko n'ibyo bijumba bifite turatwara mu buriya, ariko aduhe telefone ziwe turaza kureba uko twamufasha.
Teogene, bugumyeho gatoya, mbanze nakire Bizimana. Ubwo niba ufite ikindi kibazo uze kubasha kukibaza. Bizimana Mediko, uranyumva? Bizimana?
Yes.
Wiriwe neza?
Ndabumva cyane.
Yego yego, ariko hano uri banza hari imvura, urahagana hehe?
Magazo mwiki wa Nairobi.
Nairobi. Yee, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Nogira igitekerezo ku bijumba. Muri natwe iwacu ibijumba birahaba kandi cyane.
Iwanyu uvuga ni he? I Nairobi?
Iwacu ni mu Burundi.
Yego.
Ariko rero twese iwacu iyo bibonetse akenshi dushobora kuronka mwaide sanzo transformasyo kama industrializasyo menshi dushobora kuronka ashobora kudufasha bihinguramo ikindi kintu kiri separere nini cyane cyo bihindura bikagira valere bigashyirwa ku isoko mpuzamakungu.
None icyifuzo cyawe?
Icyifuzo ni uko buboneka iwacu mu Burundi n'ishyirahamwe riza rigafata icyo kibazo cy'icyuma kigashyirambye bikagira agaciro kikabihinduramwo nk'ahano mperereye ibijumba bazabikoramwo imikate, babikoramwo ibisukuti, babikoramwo babivamwo ibintu byinshi, ariko iwacu no kubiteka no kubyoza ibintu nk'ibyo.
Ye, twizere ko mu badukurikiye muri uyu mwanya hari uwagira igitekerezo cyangwa se afite n'ubushobozi bwo kuba yakora ibijumba nyine akabihinduramo ibintu bitandukanye nk'uko Jean Marie Vianney abikora. Ndagushimiye cyane Bizimana.
Murakoze cyane kuri Radio Voix d'Amérique.
Yego yego. Tugaruka kuri Teoje.
Bizimana namufasha.
Yego.
Bizimana namufasha mu byumweru bibiri bishize. Hari abantu bari iwacu baje gufata amahugurwa baturutse mu Burundi.
Yego.
Bari Bujumbura mu mujyi. Bamenye ibyo dukora, bahujwe na umushinga bita FIT, FIT ni International Potato Center. Baboneje iwacu baza gufata amahugurwa, bahamaze ibyumweru bibiri ku buryo abo bantu bafite gahunda yo gukora uruganda rutunganya ibijumba mu Burundi. Kandi ikindi cya kabiri, twebwe intego yacu ntabwo ari ugukorera mu Rwanda honyine, turashaka gukorera muri East Africa hose ku buryo product zacu zigerayo abantu bafite ibijumba hirya no hino ukabagurira. Mu Burundi rero nabo niba bataranakora tuzabigura umwaka utaha, tuzaba dukeneye ibijumba byinshi cyane, ku munsi tuzaba dukoresha toni nibura 20 ku munsi.
Yego, ndumva yabonye igisubizo kandi cyiza. Teogene, uracyahari?
ndahari ku murongo.
Yego. Niba hari ikindi kibazo wifuzaga gusobanuza neza, dufite amahirwe yo kuba uri kumwe n'umuntu uzobereye muri ibyo by'ibizumba nabikoramo ibintu bitandukanye, kandi aho ngawe wanyu mubifite ari byinshi, umwanya ni wawe.
Ikibazo namubaza ese ibizumba bakora n'ibyo bintu byose ni ibizumba by'ubwoko ubwo ari bwo bwose, cyangwa bafite ubundi bwoko runaka by'umwihariko bukorwa n'ibyo bintu bakora? Niba buhari se ibi bahinzi abo bometwe ko nubwo bazama uko bahari, ariko ntabwo tubona, usanga abahinzi bagiye ibijumba mu buryo bwa gakondo, sinzi icyo bagafasha.
Jamari,
nk'uko tubivuze, ibijumba dukora muri bijumba biri oranje nibyo dukoresha, ariko navuze ko aza gutanga telefone yiwe ngiye nkaza kumuhamagara, ndetse ndamuhuza n'abo ngabo bafite n'imbuto barayifite ku buryo bashobora kumuha imbuto agahinga igihe cyo gusarura, akaba azi ko ibyo bijumba tuzahindagurira nta kibazo.
Theogene, uranyuzwe?
Ndanyuzwe, ubwo yambwira nimero ye cyangwa nanjye namubwira iyanjye kugira ngo afashe kandi umurinzi wabyo cyane.
Ubwo turaza, keretse niba ari atanga iye hanyuma ubwo ukazamuhamagara, cyangwa se turaza kumuha iyawe turaguha inomero ye nyuma y'ikiganiro. Urakoze cyane. Ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Ikiganiro ni muri isanga, turimo kuvuga ibijyanye n'ikijumba n'uburyo bwo kucyongerera agaciro. Tuganira kandi n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika aho baherereye hose, mutubwire icyo mutekereza ku kijumba, uko ikijumba gihagaze aho ngaho iwanyu. Dukomeze tuganire kuko umutumirwa aradufasha muri byinshi. Mwatubwiraga rero za Mariviane Habumuremyi, mwatubwiraga ko ibijumba biboneka kandi ko mushobora kubifata ahantu hariho hose mu mpande z'u Rwanda. Abantu babibazanira cyangwa mwebwe mwajya kubifata aho baba babifite?
Uburyo bwose burashoboka, hari ukuba dushobora kujya kubifata bitewe n'ingano y'ibijumba afite ko bingana, hari no kuba nawe dushobora kuvugana nawe akabizana, ubwo ibiciro biba bitandukanye ugereranyije n'uwo bizanye cyangwa n'uwo twabizaniye cyangwa n'aho bituruka. Urumva ibiciro biba bitandukanye bitewe n'aho twabikoresha.
Birumvikana. Noneho hari uriya muvandimwe uri Nairobi wabazaga ikibazo kijyanye n'ibikorwa mu bijumba, avuga ati hano Nairobi twebwe haba hari ibijumba biskwi, hari migati. Nagira ngo muri make mubwire n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika mwebwe ibyo mukora mu bijumba.
Ibyo dukoramo, icya mbere dukoramo ifarini, twamara kubona ifarini tugakora umugati, tugakora amandazi, dukora biswi nziza zose ziryoshye ubona ko zakunzwe n'abantu cyane. Twarangiza turateganya gukora pire. Pire ni ukuvuga ngo ni ibijumba wamaze gukoraho intombe yabyo. Iyo ntombe turashaka kwigisha abantu uburyo bazajya bayigaburira abantu. Ni ukuvuga ngo ibijumba ubwo twabivuze bikungahaye kuri vitamine A, hari icyo bivuze ku mikurire y'abana, irinda abana kugwingira. Ikindi abadamu batwite tubashishikariza kubikoresha. Ubwo turashaka rero iyo pire kuzajya tuyiha abantu bari bo mu marerero, ku buryo bwa bundi bakoze igikoma cy'abana bavangamo, noneho abana bakayikonsoma ariko iri mu gikoma.
Iri mu bakavanga nko mu gikoma, mu bindi bakoresheje igikoma bakashyiramo ako gafu k'ibijumba. Reka tuze kubigaruka
mu bintu birinda imikurire mibi y'abana. Nicyo dushaka kubigisha no kubashishikariza. Iyo pire turashaka kujya tuyikora tukayifunga muri ambaraje, ku buryo nibura ishobora kumara amezi atatu itagize ikibazo.
Twibuka
ifarini ikeneye kuyifunga nayo
tukayigurisha abantu babandi bafite inganda zikora imigati zikora amandazi nabo tukayiyibaha bakajya bayikoresha cyane ko ihendutse ugereranije n'indi farini mu gihe uyu munsi ifarini izambere kuyigura ikiro kimwe ni 180 ariko iyo farini yacu ikiro igaragaza 850
bivuze ko kugeza ubu ifarini yanyu muyikoramo ibintu mukabigurisha ntabwo mwari mwayigurisha ifarini ubwayo kubantu batandukanye
twabanje gukora mu kugira ngo tubanze tubikore turebe ko bimeze noneho turebe ko n'abantu bashobora kubikunda dufite abantu benshi bagiye baduhamagara batubwira ko bakeneye ifarini ari nayo mpamvu twakoze komande y'imashini nini bishobora gukora ifarini nyinshi kandi mu gihe gitoya ubwo rero turateganya nibura mu kwezi kwa 12 kwa mbere ko ifarini yacu izaba yasohotse yageze ku isoko abantu bose bayikeneye bashobora kuyibona
yego twakire noneho Bizimungu Siriya Mungu Jean Claude
karame ndakumva neza
yego uratwumva urahagana hehe
merereye mu karere ka Masisi ndi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika iharanira Demokarasi ya Congo.
Masisi rero Masisi ni ahantu hera cyane ibijumba namwe birahari
rwose twebwe ibijumbi naha birera cyane ariko byo mutumibaje gusobanura buriya rero ino ntabwo ntaho twari tuyumva agaciro k'ikijumba tubifatanye ibiryo byose bisuzuguritse kuko turabyeza ariko ugasanga ntabwo twese bihabwa agaciro gakeya twe twagiye tubihimba n'amazi n'ubu tukita ngo ni cyambushire hejuru yo kubihara bikaba y'amazina ya bamwe bashaka kubiharabika ariko natwe tubonye nk'ubwo bufasha umuntu kumva umutumirwa ari kuza kubigamba kose da ikijumba cyaduteza imbere ariko urebye nta gaciro ikidufitiye ahari
none iyo mu bihinze ntibiba abana byinshi se uko wumva mu biha n'amazina yo kubiharabika
ubwo urahinga bikera ukarya burya rero ntabwo ari benshi babikunda ntabwo ushobora kurya umurima wose ngo umare w'ibijumba kuko nubwo tubihinga ariko birarambirana cyane kuko nta soko uba ufite ryo kubijyanamo buri wese aba yarahinze abifite ngo n'uhinze aba ari ibyo kurya gusa akenshi usanga twahinze bikaborera mu murima kuko tuba twarabihaze twe nta soko ryabyo tugira
kandi muba mwavunitse mu bihinga mwagombye kubibyazamo umusaruro
ibijumbino ni byinshi ariko amafaranga yabyo ntabyo rwose nayo
ni ukuvuga ko nta naho mubigurisha niba buri wese aba yabyihingiye kandi bikera
buri wese aba bifite n'ugiye kugurisha abijyana mu isoko kaba umwanya bigaruye ibyabuze ababireba
umutumirwa wacu tumve ko hari inama yaguha Jean Marie uyu muvandimwe wacu Bizimungu wamugira inama kintu ubwo atari mu Rwanda ari Masisi ariko wamubwira iki kuri ubu buhinzi bwabo bubapfira ubusa
kuko ndabibabwiye intego yacu ya kampani yacu ntabwo ari gukorera mu Rwanda gusa dufite gahunda yo gukorera mu Rwanda ndetse no muri ibi bihugu bidukikije n'ikintego dufite mu gihe cy'imyaka itanu ni uko twumva tugomba kuba nibura turi aba mbere ku rwego rwa Afurika ari twe abantu bakora ku bijumba ibintu byinshi kandi byiza kugira ngo ibyo tubigereho rero ni uko nta muntu uzaba avuga ngo ibijumba byamfanye nabihinze na bihambugurisha hano muri Kongo ni hafi ntabwo ari kure ntekereza ko umwaka utaha mu hafi tuzaba dushobora gukura ibijumba mu gihe bizaba bihari naho hari kubera ko dufite iyo bita sipu ariyo nanubiriye ikora ku bijumba ni poroje y'abanyamerika muri Kongo irahakorera ikorera i Burundi ikorera Kenya ikorera Uganda aho hose bahakorera
ni bamwe mu bantu bazadufasha kuduhuza nabo bahinzi baho bose bashinga ibijumba kugira ngo tubashe kubibagurira kandi bigo tugere dufite intego yo kwaguka tugakora ibintu byinshi kandi bikomoka ku bijumba kandi intego yacu ni uko dufite gahunda yo guhesha agaciro igihingwa cy'ibijumba ku buryo aho ariho hose nta muntu uzongera kugitesha agaciro.
Wasubiramo iryo zina ry'abo mukorana mu bijyanye no guha agaciro ibijumba bashobora gukorera no hanze?
Sweep.
Sweep.
Sweep. Ngo ni international. Potato center.
Okay.
Yego.
Yego. Jean-Claude, umvise inama bakugiriye?
Yego nayumvise. Buri ibyo bintu bose byaramuka bibaye byiza kuko ubundi bijumba byino rwose birahingwa, ariko ubusanzwe duhinga amasaka, tugahinga ibishyimbo, duhinga n'indi myaka, ariko byo iyo byeze usanga abaguzi babyo ari benshi cyane, bari kuza n'amamodoka ari gupakira. Ariko ntiwasanga umuntu ari kugura wenda ngo nibura wenda usanga yahagaritse umufuka w'ibijumba ngo agiye kuwupakiza mu modoka ngo awujyane nk'izo zindi myaka, gusanga bajyana akabeseni kamwe n'utajyanywe akaba agiye kukarya akaba atagura ibirenze ako kabeseni, ubwo ni gutyo ibijumba byino tubibayemo.
Ubwo birumvikana ko mukeneye ababihindura bakabikuramo n'iyo fu kugira ngo mbashe no kuyibika cyangwa se kuyikoramo ibindi bintu bitandukanye?
Yego, gose haramutse haje inganda bikajya bijyanwa gutunganywa n'ibindi bihingwa, natwe twagira agaciro cyane kuko baba nadufashije cyane.
Jean-Marie, hari icyo mwarimu uvuze?
Yari ikintu nigeze ni uko mu gihe cya vuba wenda muri uyu mwaka ntibishoboka, ariko umwaka utaha nigeze ko bose muba tuzaba dukora ibijumba, niba hari ibijumba byinshi nawe hazaba hari nawe tunatwereka n'imodoka zizadupakirayo cyangwa se dufite abahinzi baho ubabwire ngo mwebwe mugiye kurimo tugurize ibyo bijumba mubyohereze bitugereho. Nawe ambasaderi wacu hari?
Yego. Jean-Claude, wafatanya nabo ukamenya ukajya ubaha amakuru y'ibijyanye n'ibijumba?
Rwose nshobora kubishobora kuko ino ni ibijumba gusa.
Ubwo nomero yawe nawe tuyimuhe?
Muraza kuyinda.
Yego, muyimuhereze rwose ako kazi dushobora kuko ibijumba no ubundi tuba tugize n'agaciro cyane kuko yewe twabuze aho twabishyize usanga biri kuborera mu murima mbese.
Yego, twizere ko ikibazo cyanyu kizabonerwa igisubizo vuba nk'uko abahaye icyizere.
Yego, azaba atukuriye neza kabisa.
Mbere y'uko ugenda, ibijumba wumvise ko ibijumba bo bakoresha ari ibijumba biriya bisa na karoti imbere, mwebwe ibijumba mukunda guhinga aho ngaho n'ibihe?
Ibyo bisa na karoti rero nino birahingwa, ariko usanga atari uduce twose byari byageramo, usanga ari hamwe na hamwe, ariko umugabane munini dukunda guhinga ibi bijumba biba bisa n'umyeri imbere.
Ubwo muzavugana hanyuma kubwire niba mushobora no kubona n'imigozi imbuto yo gutera kugira ngo mubashe kubona ibyo bo bakeneye cyangwa se bifuza. Ndagushimiye cyane.
Yego, rwose tuzabikora, abanadufashije cyane.
Ubwo rero mukomeze ntimucike intege mu bijyanye no guhinga, mukomeze muhinge kandi mweze, twizera ko umusaruro wanyu uzajya ubagirira akamaro. Twibutse abatwumva ku Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi, abadukurikira mu Rwanda ni kuri FM 104.3 no kuri FM 93.3 n'ibice bitatu i Karongi, mu Burundi ni kuri metero 19 na metero 22. Reka rero twongere tujye ku murongo wa telefone, noneho turakira Innocent Niringimana. Uratwumva?
Mbateze yombi bana, munyamakuru
ni madamu.
Ah, madame, madame.
Wumvise ikijwi cyanjye ari kinini.
Nada mano bicho tangira kuvuga na maji yawe nabaga natene amenya neza pardon sana nimba ari madame.
Oya ntakibazo ntakibazo. Ntakibazo. Ye. Uri muri Kivu ya ruguru ndabona ariko watubwiye. Hanyuma ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo?
Ni ukuri ndi muri Kivu y'Amajyaruguru aho bita igicanga muri teritwari ya Masisi. Ni byiza kuduhereza ijambo muri iki kiganiro muri Sanga insanganyamatsiko ivugwa ku gihingwa cy'ibijumba. Iwacu turabihinga ariko umusaruro ukaboneka, n'ibyo urumva muri Congo ubutaka buracyari bwiza, ibijumba birashora, ari ahantu hari amabuye bidashora. Ariko ikibazo abaturage tugira ni kubura isoko, n'ubundi ugasanga wagera mu isoko bagurisha ibiribwa, ugasanga ndetse ikijumba nta gaciro bagiha, ugasanga imbase igitebo cyuzuye ngo bagihereza amafaranga ijana y'amakongomani cyo kwita minifra. Aho ugasanga n'abahinzi ntibagifite imbaraga zo kugihinga bitirukanye yuko n'amafaranga babona bitirukanye n'icyo gihingwa. Ikindi twasaba nk'abaturage, tugasaba inzobere mu buhinzi no mu bijyanye no guteka bakajya barajya ku maradiyo n'ubundi bakigisha abaturage ukuntu bagomba gutegura igihingwa cy'ibijumba n'igikomokaho. Iwacu si ibyo guteka nangwa no kotsa, nta bindi bazi nk'akamaro k'ikijumba. Kandi n'ubundi babonye ababigisha bavanamo za biswi, bakavanamo n'imigati n'ibindi. Muri make akaba ari icyo gitekerezo nari mfite muri make ngewe.
Urakoze cyane Innocent Niringiyimana, ugushije muri ya mugenzi wawe Bizimungu, nawe Bizimungu Jean Claude, nawe uri i Masisi. Hari ibyo byo umutumirwa wacu yamwijeje, sinzi niba waba wakurikiye cyangwa se niba utaruri ku murongo, niba mutatwumvira ku mirongo ya telefone ubwo nako ya radio, ubwo twagusubiriramo muri makeya. Wakurikiye ibyo basho?
Murakoze. Ntabwo nari ndi ku murongo, ntabwo nakurikiye, nahoze ku murongo, banshije ku murongo nyuma uwo mugenzi wanjye yamaze kuvuga.
Reka ubwo umutumirwa wacu Jean Marie Vianney Habumuremyi agira icyo akubwira kuri ibyo bibazo warubajije.
Uko twari tumaze kuvugana n'umuntu ugeza kubona uwavuze bari mu cyerekezo kimwe,
yego,
umeze namubwiye ko dufite gahunda yo kugura ibijumba ahantu aho ariho hose, ariko muri iyi myaka ntibishoboka, umwaka utaha birashoboka, kubera ko turimo turagura imashini imwe ishobora gutunganya ibijumba byinshi ku munsi. Ubwo rero ikindi ni uko dufite ikigo bita SIPO gikorera hariya, ariko umuntu wese urakora gikorera n'abahinzi, n'abavuye ko nabo bazavugana nabo bakadufasha kuri abo bahinzi, tukabaha amakontakiti yabo, byaba ngombwa bakadufasha, tukajya tubanyuraho kugira ngo tubashe kubona amakuru y'ibijumba aho ngaho iwabo, hanyuma nabo tukazaza tukabibagurira. Kandi umwaka utaha dufite gahunda y'uko ahantu ari hose muri ibihugu twegeranye tuzabasha kugura ibijumba bihari. Nicyo namubwira.
Innocent, wabyumvise?
Nakurikiranye ibijyanye n'imashini, ariko ndumva ko ibyo byose byajyana n'iterambere ry'akarere n'akandi n'igihugu n'ikindi. Naho ubundi ibyo nabyumvise kabisa. Murakoze neza, murakoze cyane.
Yee, murakoze. Nimucike intege, muhinga ibijumba bazabafasha.
Ingo bwana munyamakuru, madame munyamakuru, turabashimiye.
Yego, urakoze cyane. Jean Marie, hari icyo ugiye kuvuga?
Icyo nagiye kuvuga ni cya kiri n'ubundi navuze cyo kuvuga ko intego yacu ari uguteza imbere igihingwa cy'ibijumba, ariko atari umwuga tuzakorera mu Rwanda honyine gusa, kubera ko twamaze kubona ko abantu bakunda ibintu bivuye mu bijumba. Ubu turacuruza umugati, abantu bakagura umugati rwose n'imbaraga nyinshi cyane, bivuze ngo uwawuriyeho bwa mbere, kubera ko abantu benshi ntabwo nubwo bakuze barya ibijumba, ariko hari abagira bakavuga ati ibijumba navuye mu cyaro mbihumbye, ntabwo tujya kurya ibijumba.
Ibyo benshi bakaza kubivuga,
amara kurya kuri wa mugati kuzi mu kijumba kuko tinakora nzi ko kijumba cyangwa ni byiza bimeze gute ya mara kujya diskuta mu kijumba kuko tinakora nzi ko ndaje diskuta byose gutya ikoze mu kijumba bigatuma rero uko iminsi ishira uko abantu bagenda babisobanukirwa bagenda biyongera mu migurire y'ibyo dukoresha kindi cya kabiri ku kijumba tukagishyira mu iforumu nka kwa kundi bakoraga runongo ya kera ikijumba kikagenda kikaryoha koko cyokeje icyo kijumba kitwa gipfuro uhageze uravuga ati ariko ibijumba ntabwo bimeze nka bya bindi byacu mu cyaro najyaga njya kera tuvuga ati ngaho byawumva
kandi
nyamukubwira akajya avuga ati wubwo reka mbahe gahunda muzajye munyoherereza
inyotse
muri make ubona ko inyotse iyo bita runongo
yego
ukabona ko uko ukurikije igihe dutangiriye gukora uko tumaze niba tugiye kumara imyaka ibiri twatangiye 2022 mu kwezi kwa 12 ariko ubona ko ukurikije igihe twatangiriye gukora uyu munsi tuvugana ubu hari amateka yenda agenda ahinduka yumvikira nanjye akavuga ati ikijumba narakirigira ryose bitandukanye n'uko bavuga bati ibyo bijumba byanyu twavuye mu cyaro tw'ibihumbi ubu bivuze rero hari andi mateka ubona ko ari kugenda ahinduka
uvuze ikijumba cyokeze unyibutsa cyangwa se ntikina niyo cyaba gitetse unyibutsa ko kera twajyaga ibijumba bajyaga babifata bakabihongesha kugira ngo bizemo akantu kameze nk'agasukari nubwo abahanga mu byo mu by'imirire bavuga ko icyo kiba cyaramaze kuzamo isukari atari cyiza cyane ku buzima ariko ndibaza ibijumba byanyu hari ikintu mwongeramo iriya fu hari ikintu mwongeramo tuvuge mukoze nka biscuit hari agasukari cyangwa ikindi kintu mwongeramo kugira ngo byongere uburyohe cyangwa buriya buryohe busanzwe muri kira kijumba gisa ni na karoti burahagije
ni kuvuga ngo isukari iri muri iki kijumba cya orange usanga ari isukari nyinshi rwose ihagije
y'umwimerere
ntabwo bisaba rero ko wongera guhangira n'indi sukari mukoresha ya sukari y'umwimerere ari nayo mpamvu ituma abantu benshi bakunda kurya uwo mugati hari abantu batarya isukari akaba yaretse umugati kubera isukari iyo wuriye ntumugireho ingaruka kandi benshi bajya bayirya ntibagireho ingaruka ibyo ubwabyo bigatuma ejo mu gitondo avuga ati uwo mugati niwo nzajya urya buri munsi
nk'uko ubivugaga ka gafu wavugaga cyangwa se intombe muzajyamo mwifuza kugira ngo abana bazajye bafataho ako gafu nakubwa ko kakongeramo agasukari bikaryohera kurusha umuntu yongeye agomba kongeramo indi sukari ko batubwira ko atari nziza
ni ukuvuga ngo uyikoresheje biragusaba ko ya sukari niyo ushaka uyihoreze kubera ko menshi ubwacu ikirya no mu kanwa kawe wumva ari isukari gusa kandi isukari y'umwimerere ntabwo igira ingaruka ku bantu kimwe n'izindi sukari zindi ziba zivuye mu ruganda
none se nimukomeza gukoresha se ibyo yego biraryohereye ibyo bijumba bya orange murimo muvuga nimukomeza kuba aribyo mukoresha byonyine ibindi ntibizabura isoko cyangwa bigahagarara guhingwa
ibyo bijumba rero nubwo tubikoramo gutyo ariko ntibibujije ko umuntu abiteka no kubiteka biraribwa bisanzwe naho bindi kabigira n'ubundi ndabirarira byo babikoresha n'ubundi bikagenda neza nta kibazo
na biriya bindi by'umweru ushobora kubikoresha ibyo ngibyo twavugaga
navugaga mu byo wabikoresha ariko za vitamini dukeneye ntabwo ziba birimo navugaga biriya bya orange twebwe dukoresha no kubiteka biratekwa bikaribwa nk'ibindi bisanzwe
yego ni ukuvuga ko bishobora kuba
bifite n'ahatakoresha biriya bintu nta kibazo
bifite intungamubiri cyangwa vitamine zirushije za bya bindi bisanzwe by'umweru cyangwa umuhondo
biba birushije cyane
radiyo y'Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tusubire ku murongo wa telefone noneho twakire Inosa uranyumva
karamikarame
yego Inosa urahagana he
mberereye mu karere ka Rwamagana mu ntara y'Iburasirazuba hano mu Rwanda
yego ufite ikibazo igitekerezo
icyo nagiraga ngo mvuge ku gihingwa cy'ibijumba ni igihingwa cyiza cyane hano iwacu dukunze no kugihinga cyane ndetse yewe duhinga na yambuto igezweho kuri ubu ngubu ivamo ibintu bijyanye n'amandazi n'imigati na keke n'ibindi bihinze ngibyo byose dusanzwe tumenyereye biva mu ifarini. Rero nashima ko mu ngingo nziza y'iki gihingwa cy'ibijumba ndetse n'igihingwa kidukura mu bukene kikazamura iterambere ry'umuhinzi wese ubihinga. Mu by'ukuri igitekerezo njyewe icyifuzo numvaga na mfite ni uko ahubwo adushakira abantu badufasha kugura umusaruro wacu kuko turabifite byinshi.
Urimo kubwira ubikeneye kandi uri witeguye kubigura hanze
kandi yaka
Jean Marie mubwire
yatubwira ahubwo inosa watubwira ngo berereye mu murenge cyane ko rw'amagara rwose nta muturage afite ikibazo cyo kuri ibihumba kugengeza kuba kuri abantu bose watubwira uri mu murenge
inosa uri mu murenge w'u
berereye mu murenge wa Mumazi.
Ngo Muhazi ni iruhande rwabo, urumva ko mwebwe mufite n'amahirwe yo kuba muhegereye.
Yego njyewe ndabizi neza ko naranasuye uruganda narahageze, ariko naje gusanga uburyo bafatamo umusaruro w'umuhinzi ntabwo bagera kuri buri muhinzi wese. Ubyukuri usanga hari umuhinzi wa wundi uhinga akaba ashobora kuba atageza kuri hegitari cyangwa se ngo abe yakura toni ayigeze ku ruganda akaba afite ibiro 100 ugasanga abafite umusaruro mwinshi cyane, noneho wa wundi ufite umusaruro mukeya toni ntibamurebe. Kandi mu by'ukuri natwe tuba dukeneye ko twahinga tukagenda aho tugurisha umusaruro. Iyo tubijyana kuri aya masoko rero aciriritse usanga bigurwa n'umuntu ugiye kubirya kubiteka muri resitora ugasanga turahendwa cyane. Kandi twari twegereye n'uruganda rwakadufashije ne rufatugurira umusaruro.
Jean Marie, aba bahinzi bato ubwo nduva ari nk'abahinzi bahinga bikeya batari ku rwego rwo hejuru wamubwira iki?
Uko biri kose dukorana n'abahinzi bose ntabwo tuvuga ngo dukorana n'abahinzi bakomeye gusa, gusa wenda hari igihe buriya umuntu atamenye amakuru neza buriya abantu bose ntabwo bamenye amakuru, wasanga azi neza ko tuguze abahinzi barembereye cyane abandi basanzwe turagurira. Ndumva rero nawe yaza kuba mu bantu bari buduhe contact ze, noneho ubu njyewe nashaka neza tukumuhoreza n'imodoka ikagenda ikabifatira uko byaba bingana kose turabimugurira, yewe niba hari n'abandi azi babifitaho akatubwira nabo tukabagurira. N'igihe niba ngombwa ko tujya mu masoko kubera ko wenda abahinzi bamwe tutabamenye ariko abifite bose turi tayari kumugurira, nawe mwaza kuba mu contact ze nkamuhamagara ejo tukumugurira rwose.
Inosa, urabyumva rero ko aho iwanyu niba hari abahinzi batoya kandi bakeneye kugurirwa, sinzi niba ari abatarabasha kubijyana ku ruganda cyangwa se niba ari abatekereza ngo ubwo bahinga bikeya ntabwo bashobora kugurirwa, ubwo ndaza gutanga nomero yawe nawe hanyuma muzabashe kuvugana. Urabivugaho iki?
Yego mwaba mudufashije, wenda hari n'ikindi nashakaga kugira ngo nsobanukirweho. Hari ibijumba bya orange nibyo bakunze kwibandaho iyo bagura. Ese nabaza hari abahinzi bahinga imbuto zitandukanye ugasanga ikijumba kitari orange cyo ntabwo babikenera, hari umwihariko w'ibijumba bagura ku buryo hari ibindi batajya bagura.
Jamari,
ntekereza ko nena bisobanura wenda ashobora kuba atabyumvise ubundi kugura ibijumba biri orange, ariko ubungubu ni umuntu duturanye rwose uri hafi yacu cyane, nimba na telefone yiwe turasaba ko tumuhamagara tukamubonana nawe ndetse tukamwereka n'imbuto dukenera iyo ari yo kugira ngo niba atanayifite wowe tuyimuhe imbuto tuyayifite nk'umuntu twegeranye rwose nta kibazo ari bugire ibijumba araba afite turi bubigure, ndetse bya bindi bisanzwe bya kera byo wenda uyu munsi turi kubigura kubera ko dufite ibijumba turi gukoresha, ariko
turamuhinga to ahinde ibyo dushaka.
Ino sa mwiteguye guhinga iyo mbuto baba babahaye ko ariyo bifuza cyane.
Ego hari indi navuga ko tunagerageza wenda gituro tuyifite ku bwinshi ariko usanga hari umuhinzi uyifite undi ugasanga ntabwo ayifite ashobora kuba yahinga ibisanzwe ariko mu by'ukuri urebye aho duhinga hari ababa bafite iyo mbuto nanjye nafite ngo urubyiruko kuba yifite navuga rero yuko tugerageza uretse ko wenda tuba tutayifite ku bwinshi ariko tugiye tuyibona gake gake.
Wowe wabashije kugurisha umusaruro wawe cyangwa ntago uragera ku musaruro uri hejuru?
Impamvu yewe nabivuze hari ukuntu nyine wenda tuba tutaramenya n'amakuru ngo tumenye niba umusaruro uwo ariwo wose bawugura uko waba ungana kose. Ni ubwo yewe wenda sinshobora kugeza kuri toni ariko ndabibona bike bijyanye n'wenda n'ubusomba nahinzeho ariko mu by'ukuri tutafite ntibira sindabigurisha kubera ko usanga tunahendwa no mu masoko yo mu giturage turahendwa ni nayo mpamvu tutarabigurisha.
Ntuzongere guhendwa rero kubera ko nkuboneye n'isoko.
Mwaduhunda nabo bakajya batugurira umusaruro byadushimishe cyane.
Uzamara iyo utiki
ndavuga ngo ntagahendwe turahari kandi twongeye gukemura ikibazo cy'ibijumba
rwose bafite n'amahirwe ko baba begereye nta mpamvu yo guhendwa. Inosa ntuzongere guhendwa n'abaturanyi banyu bandi?
Yego
ndabona turimo kugenda rero tugana ku musozo. Inosa hari icyo wongeye kongeraho?
Icyo navuga nasaba ko wenda bafata nimero wenda tukaza kuvugana ku buryo burambuye n'uburyo wenda umusaruro wacu bawubona niba bishoboka ko bawugura kubera ko uretse kuba nanjye nshobora kubona uwo musaruro hari n'abandi tuba duhinga hamwe nabo baba babifite.
Ndazimuha rwose ntugire ikibazo.
Yego
sibyo Jean Marie, muzabafashe abo baturanyi banyu.
Turabafasha rwose bihutirwa cyane turahita tubivuga rwose.
Mbarara ndabona turimo tugana ku musozo ariko hashobora kuba hari yenda amakuru tutabashije guha abakunzi b'Ijwi rya Amerika mu bijyanye n'ikigihingwa cy'ikijumba. Nagira ngo noneho Jean Marie nguha akanya ugire icyo ubabwira ikindi wakumva ko bakenera kumenya kugira ngo mubashe no gufatanya mu bijyanye no kongera agaciro iki kijumba.
Murakoze. Nange nabanza kubashimira ko mwaduhaye umwanya kandi ndashimira ababajije ibibazo kandi nabonyemo kurimo ibisubizo. Twaje dushaka gukemura ikibazo cy'ibijumba tukabibyaza umusaruro. Kuba rero abantu bahamagaye bose bavuga ko babifite ndetse n'abatabifite bakavuga ko bifuza kubihinga ni umunezero kuri twe kandi ni igisubizo. Icyo mbategeranije ni uko ntawe uzagira ibijumba ngo tubeze kubigura. Twiteguriye gukorana neza kuko uyu munsi dufite abantu dukorana bagera ku 2028 na 400 bose bahinga ku gihingwa cy'ibijumba kandi abo tudukorana neza ibijumba barabiduha imbuto kandi turifuza kuzamura uwo mubare nk'eshatu. Kubera ko niba ibijumba tuyakoreshaga uyu munsi tuvugane dukoresha tone ebyiri n'igice z'ibijumba ku munsi turaba twamaze tone ebyiri n'igice ibiro ibihumbi bibiri magana atanu
ni byinshi.
Mu gihe turaba twamaze gutunganya uruganda tuzajya dukoresha tone cumi n'esheshatu ku munsi urumva ko dukeneye ibijumba rwose bihagije.
Yego.
Ubwo rero icyo nabwira abahinzi b'ibijumba icya mbere nabwira ni uko birimo amafaranga ubihinze hari ikintu abonamo tugakora abaturage dukorana bagahinga kandi ukabona ko hari ikintu bakuyemo kubera ko n'ubundi bongera
kandi
bijeje ko tuzabakorera poroduwi nziza apana kubanga banga
nukano
mwini ya kuni jivinu kwa tuzikuwa ya vutamitu wa shakaza ilari
iye godeka
mwakoze
ndawashimie na mngergo sezama hivi ya ne havu mwure mye kuri chiganiro tujira nyeshi mirana pira hadri wa dufashe kuhanga mgibiju manana diataha na mngese aba kuri chiganiro mga tangina mani vitecherezo kuri mikura ya reuzeni ya mkangus tuzo njira tu chiganiro ho ichirumba